waliba maalmo yar ni kursana bili barakeysna ayti ee ramadaanka iyadoona hadaba iyo jiraanka bulsho badan oo inis diyaariyayaan hadhawaayo waliba adeegyadii bilaasay la isticmaal laaye iyadoo taasi jirtay waliba dadka muxsiniinta ee ama ku shaqeeya arimo samafalka afurinta dadka danyarta iyo waliba iyo asdaayna sidii lan aawi lahay dadkaasiya aanu ku mid ah dadka muxsiniinta ee ku shaqeeya arimo samafalka iyo waliba iyo bilaabeena dhismiyaala goobo ee laka afuri laaye dadka danyarta ee bila barakeysan intii dirirta dhismo xaruntan iyo waliba ku dirirta xaafada Daarussalaam ee magaalada Baydhabo iyadoona meelaysay iyo badinga kaamamka kanola dadka danyarta dadki jeel in iyo walba sadan maalmo qeyrka badan iyo waliba yoonka baaqana in iyo ku qayb qaadan dhismo iyo afurinta dadkaasiya
saasin aragaytan geega hooliya bilawne walaalo kaleena way koodsadaan insha Allah tii hal dollar nus dollar dambori abooda haka darsadaan insha Allah qeyrka han degdegaasin lana hal dollar ka darsada korta nus dollar ka darsada korta baas afar boqol ee waan hayna hoolkum alaabti sata way hagaadi insha Allah walaalo muxsiniinta yal jaab jo ka jarta qofuro bi sadagadon aka qayb qaaday walaal hooliyaha tabilaawni insha Allah way ba alaabtun ataa qiimaje maal shaqaaladii iyo dhismadii kun iyo lama boqoro walaalo khayrki jeel way lana insha Allah lambooli abudo ka qayb qaada $400 walaal muxsiniinka haydeerti yahay kulay insha Allah way siin ka faday insha Allah anti hoolkun walay dhaman haseed ma tartan qofuro way lahay insha Allah lambooli abudo karanjeya ha ku dhiibdo insha Allah sahta aragaytan hooliya lahay shaqaalada ka jirta waqti iri gaabadeena way roog hoob hoolis giba gabaasintoon inta kala socdo doontan hoob ilaahay ara lambooli abood aka darsado insha Allah kulli sadaqa yaraan male hoad hal dollar ha dhiibta hoonus dollar ha dhiibta ho wali dhamaan aniga dhamaatreed art waalidiinta dhamaadan ambasoy ada naftatiida ambasoy walaal way lahaa insha Allah lamb tabartiisa gurungan ka jabaas masiid amaan hoob hoolis dhamaato insha Allah qof golob way lana insha Allah lamb wali karanje ka dhiibid kor insha Allah hal dollar hoob aad ka dhiibid nus dollar hoob aad ka dhiibid insha Allah hoolki ka kan yoodadki afur kale ka siyaawna haseen bandhe ka hoob ilaheer hoob naftun anagaba.